changananye mera somsacha gwe changananye mera somsacha mwanyi nazo sano chimanyecho weno byanga nachayega irira ngawenye sebintu mtalisa yebanange bufumbo nabachobo mota sanga ngiri achitibwa no pangulule ntekaka somsacha ebya kuyisanga ebintu ebyomumaaso watambulanga ebyabbira mpango awatali nga lukusa lwa musajja era ggwe wanjogesa ebintu ebyekiyayi wanimbya alimbya abantu b'omusajja nojja ontuuza ku mutto gw'abalyake nakati okunkozesa ejjannaggumula nti n'ebbanga lye wamala omukyayi teryandikwogesa bintu bya kikeekyo ekyo mu bufumbo kibanga kiwejjowejjo nga bwolabeeraawo omudde tannatuuka ate n'okusimba nakakongo ku mpaka otyo gwe wayiikiriza omuntu omusesa atyo waddira obukambwe n'obufuula kyasi okufufuggaza buli kijja ky'omusajja nze kati okwogerera mbitira ddoboozi lwaki wanvumira ng'omukengeri eyo kakati ku nsi eno gy'olabekanudde amaaso n'ogambo n'obeera otya okutwala ebintu engeri gy'olowooza ggwe enense kunjuza muliro kati ogenda okunenya sitaani naye nga bwe yali abukema yakusangawa ku nsi eno gy'olabekanudde amaaso n'ogambo n'obeera otya okutwala ebintu engeri gy'olowooza ggwe enense kunjuza muliro kati ogenda okunenya sitaani naye nga bwe yali akukema yakusangawa ebyo byogenda olowooza byakito gwe twaliyo nka maama gwe ne bwekuba okufuna obufumbo obupya nze ndabanga kunyuma nguza bisirinza ali adibuuda emikisa engeri eyo simanyi ogamba gyakolwa muzungu awo oba ogamba gigulwa siringi kati nolamuza omulala kuba gwe n'ebizibu ogenda n'olowooza jojjanga bwegalanjuza nseko otyo ekyogona okulengezanga abantu otyo bijja kubuuza osa n'oluba tuli wa kitalo nga ggwe bw'olowooza twali tulabye abanene emirembe engalo eyakuwa amagezi okunobewa omusajja teyafuwa mindi yatikka mbugo yakugjako ekitiiyo n'akuwa kijiiko kugenda kutikka loole ya mukyanga ebyo byemupangisa emizigo mugiyita mirembe ng'ebwerwekuya naye nga ku nsi eno gy'olabekanudde amaaso gw'ogambo n'obeera otya okutwala ebintu engeri gy'olowooza ggwe enense kunjuza muliro kati ogenda okunenya sitaani naye nga bwe yali akukema yakusangawa ku nsi eno gy'olabekanudde amaaso gw'ogambo n'obeera otya okutwala ebintu engeri gy'olowooza ggwe enense kunjuza muliro kati ogenda okunenya sitaani naye nga bwe yali akukema yakusangawa ntabuulirirwa bwe twaliyo nka maama leero ate gwosa abadde bwa giriisi oyinza okumpa nsonga ky'omusajja bwe yavudde okukuweereza n'abaana olyoka okubesa mu kitya w'ekitooletoole mu buwonyo ttuntuzi bw'abakazi bajja lwaki olowoolezanga ku front page si buli lubuubi lwa buugi nti ebeera mpolwe omusajja yambuuzisa gula ekibuuzo musajja yambuuzisa eggula ekibuuzo mwannyinaze be wawula bakubanja omusajja n'atuuka okubuusabuusa baana kale watinkuwuula ebintu n'okataga bwe bubiina mwe wajjanga weetaba obwo otwachere nyingira kiro wenge alina ntabe wabufuna muchi omalozi sechi wanya chomusacha yebanange njagala okubuusa ani asondanga gwe mwaddanga musamite mbuolulala wadda na lubere ngejjuto obugulo bwa Uganda waragi kati wali okutwala luddawe lwaki tewagundeetera nengoterekeeka ate kakyolwo nno mmwe museka muki simanya olwomulo bagenda babalimba nze nduyita lwogo lukubwa basunzi ngojjawetanga ennyongeza eddoboozi ekwatwako buli asesa yayagadde eriyo n'abanyumya buli kyaba yasanze kirowoozeeko bwe twaliyonka maama ebiwu byayagala tebibaana ddoboozi bifuutukera mu ngeri ebeesikiriza ffenna we tusiima twefuula bayiya kanyaka nasikiriza kwensaba omukwano kati gwe bw'onooba okwatwa kukutu otyo mwannyina z'ogenda okufuuka yahe byebimukoddaani mugula byabagamba teryasagitibwa mu sekendi handi nti naawe olaba bwe banywedde ne namutu basanyimu ennaku z'olubeererako twala ebyokulabirako eby'engeri bwetyo fenna tulaba ebizibu obwo bwannabigi bubeera kwatabaala obufumbo sinkambi ya mulabewo ebyo byewekyanga twabirabako dda embeera nange gye ndimweka nguwadda ne mukwera kuza omuntu amanyi kyali wayigaana ebyawungo kale oswaza nnyo nnyo ngamba obuyisayisa obujjawogo bwesaakulaba ku lujja lwa kitaffe onanga omukazi omwera kuzaabeera mubinyo akiryosuza emisota mu nsonda z'enjeeka nkwate be bambulula obukonya engeri eyo kuba akafaananyi kiri kuweeweeka bannanga abantu abo basooka byabwe abantu bano basooka byabwe gwataatadde ng'awenyera onoomanya kiki ng'ajja kuwagikira mbaana atyaga kyenjijinji nyini ayonsa ebyekibulira byobyomuuza kano kange kafaananeeno baakuteza olubobbo ne kakumalayo ng'ajja yaluza omwana mu musaayi mwatavanga bwatyo n'akulira mu bwebolereze mu kkubo ly'amazima temusibwa musanvu gye gyegibwatuka amawanga ne gasamala ebyo ng'omwana yatemye kitaawe ono yakutte nnyina oli yazadde mu mwannyina teri kyafujjo nga musaayi mubuulenzereza enzaali ngenyu abaana b'endaku abeera mwana wa kibi omwebolereze bamulinza lw'olifa okuzaawula ekika kale ekyo kakitegeera omumpembe kyava abiisa atya wangu mwannyinaze ate abo abaana tubamanyigwe okyabiyita ebintu eby'olusaago abajjwa abatusazaane mu bibanja era buli afaziikwa mu kike akange kaakookaayadinya nowo olujuju waabwe ŋŋenda kulimawa naye ggwe ku nsi naawe gy'olabeeka nodda amaaso omulyogambo n'obeera otya okutwala ebintu engeri gy'olowooza ggwe ensegunjuza muliro munnanga okufuna obufumbo maama kigeze kukuteeba omulimu gukuzitowerera okyaguli mu mitambo okugwawo ne kafuuka akalimu n'ogubula eyego yaabwe twaliyonka maama aliwanga soyo tewali jjukira abo abaana ono bye nabyuma tebali kugaayo obugalo ezengoye mwono byonanidde zigende zikufuuka obuwero neyakuwa amagezi okunobewa omusajja teyafuwa mindi yakikambugo yakujjako ekitiiyo n'akuwa kijiiko okugenda kutikka loole ya mukyanga
Ninga kunseno chora beka no damaso Mugambo no vero chia Okutwale vintwe geri choro za kwe Nene si kunju za mlio Ati ogendo kune nya sitani na inga We aliaku kema ya usanga Kunseno chora beka no
Kusigula marinya Kwa bone nyisa kuita katune labira kuba kupikanga ndipe womusajja bakulesa utejali na kuyamba katujuka bandia toya gara kudda atenga nakafuko nze munona kamara kudda sija kukisa ninayo mchara norwecho tambula ebyange byakomawo ngirono nyabulifu na kusana echo chichali chituza enseno tona juna so mukwano usanga chikufu nalize muno usiwana so mukwano kirono ya polifuna kusana
Mwentyo zigendo bafa Mjira mukanule mwenye bajo kuziwereba mula Mbalaba mutemi amusoloveza nyini Mweka nyinkula ebi myule byerusa Akaja bakongo kamujira mushatala Abami basesempali bazitimbe simu Abantu kwemwe pankira abantu kizadakiri Agendo kuita dadu abali na chakwagaza Mweka alisa ni mpali muzi waki kenkova Havo kwe mwela gira, batu nyaga dempari Ezabu zivanifura, ezikira kenzi giza gaso Ajepi mamu ya jinyuka, kubaye kula negara Mubutabo ula saisi, sivuza buzankula Mbuveru la figa, kumbe migongo nkanga Mchaba itaba akuno Kendo kuba salensa wo Mukene nukendusu Gasalirwa nyini Nino sibi ama nyowenu Walite bachawena Mujira mutangara O beso ni mujafuna Hei tui ya vai Ogulwa kuchambaza Bankula dewaya Panyambala za chizolo Ativuwa mupa masa kusoka utichulaba Ate kwa kuba mabeku Kendo lezene kanika Jalibu wa singa uboyo ya wanjuku Onu wa dogoro Champu kula nechisuse Lero natambula ngenjo gire gamba Nebune tegeza chichishono nkola Basabula vumini simu mtaize mwenye Kekali kutanda niweri ingizi soli tunyumize mbaka Fekati tuanja labibu nevinyo babi abula Unote kuchari kukula Kite kitundula viso Yumwe muga kanule munaraba Chenalabiye kwa nakameme kankuba Kwa teshi telese kanama tukuruno tegaone Nsasira ulenzi mtoku chino chetualabi Bowu isanga chimanya mirefu batami Okudirovu marifu kutega kukubo Nousa obwe peine nyonyi waziri nyasebo Elaba veraba kakafumo olivivu gira Mbachuka nyana ama nyaunga bachange nimi Okwatiwe na kungave itaba shedwa Mawiwa nekirinja bafunga na fara Oye ya batende kukupia kupia mbuto Jehuja wakusoma mbia faya ganyavu Ya batende kukupia kupia mbuto Jehuja wakusoma mbia faya ganyavu Aba sajja wafugisebe humba vienkoku Bazi vaitire mbuto mbuzifute mbazire tazire nyanyini Mbecha wakati oliokula gabibi Kodanga ni mwensonga niweke veroba wankizo Echikendele wa chavantu vano chichavuze Watora vane nkoke mamira majine galula Nekuzaba na wabasuka nekumi Itelina na beri ne mpanga tezijiambie Na yegu umutu ategera sabane mere Nosuro mwanu umati Wana chikoli mochivenga chanja u Mufenga murekana Mafenga ba usuma Mafenga ba unyera Kubabuli wantu babe kukora Musa wenga muniko Abantu abo
mami ebikulukulu bijaba buzebyo kola
chikufumbu bila kochi kweta lako techinyuka na yowani uchagaza mazima vita iroba ni mpisa
biba viapo wa shiba chato mera dempaji wakati mukanzuzwa ukwe kutuze nia
mara gabi zinze nkateza wa kongolo antiteri yangu wakitaludio lulikona ku
noli uzanti vioneti kebio pio vio wafunye
mubi wete chimoni mazo kuminywe rapia
kubanga wazene silifio maisa sistao
bala kusaka chendoso yoku jija kuhuzi
hakulesa vyulikira ya kula kechokora
kubuka buka mba kusibira mchupa
mbukira mchupa
kuluoda kukenga vee
sima nyoba mbubera mfuna mbubera tonziga huza tukiza vitu alabi
lero tulikuyole keru noru nabala
sinuwezi ba mashini tuwazi sita makumoto
ebya na jewia njobo vine sana kuwa bambuga
nobu tono obu eterila nobu watu uwe tima
hata naita ita mtira kutenda vya city
ebya na vyo mchalo vikute meri
ngendo kukuveke nkwande nenu salevi ya induke mungu wa soka
nijolu duduru nuku nkwande nenu
Lwena tamburanga mbenga shukule kule
Mama pita kongo nyoko kate Mama mbuza kusicha visobora Akafaya ntumchana beka Uru sigale ngata charoza Mambano kuranga visoma mbitabu Kananga mandu agonjo shabie vifumura
Lekamba vulire tuliku kasandali kubana wafumbo venyini tosha ya ula na wabure Newaba wapetevyo vikoma wakabona bampa kasaji nditomuleka uu ikinata kikwambaza Ulira wasu wizanda uso webari
Buhum, abisera minomunya gali rangasu mirunye Nomunange, wazirinda marifunga luto
Ya kubira tiri
Yero chago mfuna feri
Ulire denzi weri anukura
Weri wewenda gu
Kuchoku na shima nyante anze
Mofayochi
Mwera mwiliza makiro Nasula wali akananga ya garukari Mwenga muja mwiliti dogoli ya bachave Masajia watu njini mraba sambe nsiko Mpempe tuwa vizi vichabuzi Narunda usikazara vula lulieri rukomba bia
Evi singo bako zenso vyezi rangi wano mbuzo kurugavera mabinu vyechita moruche vyempeo
Navara vanga nye yunga tutaize ndeku Oli yeta miriza kuyafayo vinyini njini
Mbujaja usi yafaya liali anyoku
Kuboru sikamu kana harangira kanda nyabu Kalive kwanga chevi ntwevyo teriche vili uomera Ndewe mfanga ambale kabewe ya nevule Ewe ama sanyo binu kogate vye mfuna Oluse vitali na munu vitufule vitachanoka Ewe anevyo chupe mweche ya bie mkwata na ala ya kapura Mwali anko mani na mura wako mmaso gaba
Tebele zemi bateyo Kananga matupi kukuti Yoka wana tuchasala Awuswanu nilani
Abanga bampuliriza nine bigambo byenjagala okwogera omanyi Abakagga be babintumye bekokola bava babafitina Kikubanga babayitako ne babakolimira saakoko n'emimiro Abalala babaagaliza kufa Bebuze mpala nenyingi kweyava Kate wali azalibwa alina Babi kola bukozi newe pakasiza Oje kababera basise Nama tono tono mboza baba banyaze Na yaba singa gaba manyige Leba koze so wangone mikono je Katyoyo chijanya wanyo Chibafude bantu manange mba tulireko Kyo sanga munachu sako Kuwala no mukaga no mukolimira Olobu kakawe katonde ya muwa mpozi kubo nyigira Leka kubanga chiso chambuzi Eya kumaye ya bawosa niromanyi Kewalia kute mikono jo Mikolimo vienkoko kamunye ya ndiweteo Choka na yongira kwanya Oh, wololo kuluno kute waluma Abavu mbatu lideko Banda mwaba kakawe babintumye Zate bigambo byangu birwati Omuntu wafuna obukaga bera mukabi Olwa baba mufitina Abange ya somu sangolomu kakabwe Kuliomu na msongamu Balete vya wongo kuroga kome Ateche baba batamanyi Bebo fatagabani kubintu yolese Katioro tenge jiraji Katonda kwe ya wane mojano seramisana Ngoya gala kome Kuliomu kunsiku na vane rizichie Awondo mala vya busa Chovato chikansingo kubaba bafunye Katonda ya bamu wate Chebaba bamu yitomu lalu kubintu vya gaba Obobu babu inzawe Agenda na viwomu ntungata vifana nyi Muchikula nemu miakaje Te vifana na vifuna tula vientoko Chokanga yena njini vyo Koleka ngomu kaka na ina ina Katonda ya bamu wate Nebono kolima na bafano bazukusa Tewalijone yongerako Nemitabu vya katonda bachitekamu Tiaka katono kolina Balika kujako neba omofundu alinate Era kweno sigalirao Makubo kukufuna tulina toko Abakaka mweba itira Ulio mujavu danyo miano seka Abalala baita wami Bija vikere kolusa vera na mto Katoyo no mugambachi Atasoma atoya koza basomye Mazima noche unya Etanga iti womu kakabachi mvivi Na ye kativa vera na bato Oh, ololo kuruno kute waluma Abafu mbatu lideko Banda mwaba kaka beba bintu mye Zate vigambo vyangu birwati Abakaka bogera chimu Kulirano mwafu wachiri olirane nsiko Kulikamu nali njiriza Nebo kulobu guze chintu chawaka Olono nabisaraganya Nemo voko myewe kambude wechiro Gomuntu wadambulako Nofuwe ngombe bakukulireho Olona yomba naloma Tunalaba bakako tubuzotulo Nazine ngombe zechiro Yeno maro kwa kechizi wawaka Kamba nojo fiwa No ulire vigambe vitingana Choya zikira kwani Ketujana kusimantana vye korereko Echiro neba wogana Echine unjisawe bakwa mbuzibu nabo Emisinde badukira uo Ayagalomu we motoka nefutariamu Bomu gamba gula mafuta Nika mwenye zinti wachiri andire seyo olwa kufula omubi ne bwabako kyatunda takikukuza anoonya muntu wawala tiwakiriba kiseera oyo n'atakikula olira omwoyo gwefulwa babeera n'entondo k'omusagisa ky'omukagga yantuulidde kyonna ky'oyogera n'akikuliriza kayoyo mwekuumonjo kayembekako bunyiro obwoyagalako
yeewunyisa bini mu uganda wabula kyenabye katonda munene ky'obadde tusuubira ky'osanga ebimu bireka mu mwoyo nze ebitasaanira bye tukoppa kyokka ebyandigasiza bye tunyooma twawoza tugunjuse we mwane naye gye bujjako si bintu birungi njagala mbisokole buli ludda saayo omwoyo w'enkulimbyo ngambe ebintu bye twayitanga amakula olabe bwe mbikandula mu lukande ne bye tukaddiya bye bingi buli omu nawoza tuzudde ebijja ogenda okubyekebejja kyannaku nga ne bye tuvumbula jjalala saabulula endowooza zammwe abangi uganda eri ku sipiidi mpanvu weewaawo ebimu bisinze we byali nga naye ebitesiimisa bye bingi simanyi gyendako ndaba tonnimbya olaga emyoyo bwegisusse obumbi tugumiza bugwenyufu mu ggwanga nga tukifuula okukula kwaffe abangi ddala empisa ezikoppe bwezo nnyomye saasira n'abazaalibwansi n'ennaku ekkubo ly'omutindo gwaffe omujja gye liboolekeza ndaba nga nnyanja obubiina obutinki bwabwe bungi mu ddoboozi lya mukyala asaana olumala okukunyika ng'ofeebye abakuwaga tebeera yamba neewuunya endowooza zaffe abakazi okudibya ensiko mwe twajja akatale buliira n'ebizigo byaffe ebyajja ebitatulekako wadde ettondo ndowooza n'ebisiyagako ebivudde ne bijja byegazaanyiza mu uganda kati tulinda baawule babagatte olyoka olabe embaga gajule uganda yaffe efuuse n'ennimi twazifuula kive kyennyini kati ow'olusuubula eyantunda laba bwe twabaseffumu twezaaye ebbaluwa z'olulimi lwaffe abangi muzibaleeta n'ekalenge ku munye kyo kiitala obaganda bange ekyajja bwe yeesungayo emirembe oswadde kati n'abaana twabateera ebbeetu ekyaliko menyera kakko nnende ozaala obaterekedde ekinnya nga mpaawali baziikula ekyo nnanze kyekitiibwa ky'obufumbo jjule buli kimuuka baakakiika okuggwa ekintu kye mwakola mu bulungi lwaki kijjamu embuga ng'okooye ne twawule mu bintu asusse abawulu bafuuse bangi olw'ekyo kitawe n'alafuuba naye zimbe bwenjunooleka nnyabo ng'ojeeze kiruma
tuleko wano nkukuba akaama osanga gy'otosuubira ofunamu omugaso anti maama osanga gy'otosuubira ofunamu omugaso anti nakusuubiza kiro yalota ebbanga lye mumaze wano mbadde ntunula kanda boli mukazi mubakaza bafumbi obwavu n'obuyinike makago byolina katona bakajoka nayinza okuguma omusajja gwe wafumbirwa kufudde kyotali ate botegendereza ogwawo sereba dabanga n'okufuna kali tegendereza ogwawo sereba dabanga n'okumufuna kali kabenje gyoli sikwe wandisanidde okuba mukazi we genda n'enkusasira obunaku bwolimu ng'olusosi banosula ng'ebuzeyo okulya abasajja b'ekika kino abatalina bw'oli abaana b'abannamu obasanga enjala ekisa kinkutte nga nabagwawo nga tenzawo okukujjo nandyawo ntunula ate ng'abantu ngaffe tuliwo okuyamba kyenvudde nevaamu nti nkukuba akaama njagala okukwagala nkuwonya ebizibu ate tugatte bibiri omukwano nefuna tulabe bw'otonyirira embakyala baliwo nga nza kukutteko ennusu empita abawangi
mwatulandirodi waffe kiggwe kyoliko sigwe wandisanitoveemu eggamba omusajja nga gwe ekitiibwa kyolina oganza otyanze omusuze obusuze twajja lwa nnaku yaffe okupangisa ewuwo n'ennyumba okugituwa eriko amateeka tubadde twegendereza obutamenya nalimu anti okusula kweguya nga tetunaddawa mpozi onoonya luwenda kutugoba ku nju gwate we kiitaba kityo gwate ŋŋambe ki obanga wazze kunkemunsanze ntunula ndowooza osaaga busaazi mmanyogereza kulabanga muzadde okutusuza ku nju era nga n'eryata atandikuyita olumu naye ate okujjo ŋŋanze mpulira nfuddeko ndekanze n'enkusegulira ŋŋende ku gye ndiko
asaga n'abatasaga obawulanga omusajja nga nze mbeera nsaga ki nze njogedde mu lwatu awatali kulimba njagala nkubuulire nasima ne mmala vaamu by'okwenyooma okutula ensonga nsazeewo ka nkulabirire nkuwonya ebizibu n'ebyo by'okutaaga n'obifuula olugero buno obusajja bwammwe busente ezaabuze anti tuyamba buyambe ngaffe abalina balowo n'omusaasira akeera mbunyonyi akomawawuba mikono mbusente zaabuze n'ennyumba gisasula kuba kulwana nze kuba muntu mulamusenga n'abagoba ate nze landirondi wammwe sente zennina amakubo omwenzi jankumwera obwobusanso ne bwenva mu mayugano mbaawo si kitya kuba si mwenzi gy'emmere wabula kuyamba ate ng'oyagala okukakasa nti nno nkwagala kwata n'akavanga tosemu kasawuko ennyumba mbadde mabanja emyezi musanvu naye kwekonokkiriza sente nzireka obaggoneeza ensasula enjawulo eyo ekyo kinaabeeriko okukyesalira kinaabeeriko okukyesalirawo bingi nnyo byendaba byojjoganyulwa ne busente bwe mupangisa bulye temumpa n'ennyumba ozirabirira okuzisoloza sente bakwase nga ggwe sikyasoloza
otabuloso bangudde eddalu kubanga kyendiko kati sikyetegeera ne sente okuzikwata mu mukono njugumira mpulira ndi mu bbanga sikyali ku nsi badde ngugubagugubamu mmanyi nti olimba naye ate ekyokozesebwa onkubya akalipo nze nange nensumuludde ekiba kibeewo omukisa nga guno ndiba ngusangawa mpozi landiroodi waffe bambi kyensaba bintu tubikwate nampola nga sikati wafe bambi chensaba bintu tubikwate na mpola nga sikatiko atera wegendereza omwami obutamanya nze nange nakola bwentyo nze nakuzibira o nyaba abasajja baluno omumanya okwagala olaba ompana amayumba omwami anveko mpoze kyapa kyago kyeninze ngweri ndyoke mukuvugire mulwettaka olusye
sinakamba ku kyapa omukazi obadde ki kugambye ennyumba kuzirabirira ate ne kyamusajjawo okulwanga esekitya oyo ne bw'aba nkutte emmeka oyo zasaba kolanga omuntu omukulu vannombya ekito yogerawo n'ofunira ebiseera ebimala ku olwo bye nnaba nkola mbe nga mbireka anti konoweeka tokalinda kkuba kati nze ne muluddeko mala ebyo by'oliko ndyoke nkomewo tulabe ekibaawo naawe ebintu by'okola biise mbwangu tutere twemalemale eggogolo lugwe
kati mpulira ntandise okuwomerera ate simanyi oba kale ndabye kyenvu maama mpulira ntandise okutungula nennyo simanyi oba njawo ndaba kyenvu kati mpulira ntandise okuwomerera ate simanyi oba kale ndabye kyenvu maama mpulira ntandise okutungula nennyo waliwo omuntu gwennengedda gyeno ng'ayinawo engeri gye y'ebigula ng'atalabika yabobedde wano mu kifuba ndabawo ebitutwa ebyawukanira kameme wano bwewati ekimu kikiri kisonze eri laba ne kino kikino kisonze eno gyeni mbatudda onsaana nnenyikeo atalabika vuka motoka ye maama kasita abakazi batwala nnyo bitalabika vuka motoka ye maama kasita abakazi batwala nnyo emitobe ginaaba jajjudde nja kusaba wakiri akakatikeo nyaba wange tosaaniro mpiteko bwotyo obwedda ndi wano okulindo gye nti nnegeri gy'ovuga emmotoka yo maama kamunye tejjula ne bwotikootya mbadde nkusaba onneetwalireko bambi nange ntuleka obobeera tondeka kukuba nkulabinga nnyo nnyo wakiri twalira kameme amunange ntwalira kameme maama
akameme
saka yatejjuleteka ku kameme maama akameme nze tonswaza ntwalira kameme maama akameme saka samanyabo nteke ku kameme maama
akameme
nze mu mutima mpulira ekimbinula buli lunaku nkulaba ng'ompitako bw'oti ne nkugoberera ku ekyotomanyi onombuuza nti kiki nkulondoola nze sinze nakutuma okulebye nneetaaga olinawo engeri gye w'ebigula bw'oti otambula ozina ku ekyotomanyi era nze bwe nkulaba ng'ompitako maama ngoberera nnyumirwa ntambulayo abasajja abanji obatunuza embebere bwe bakutunuulira ebbuba nerinkwata yenza kububira bulijjo gw'otomanyi nkirowooza luliba edda nange nontikka engeri gye nkuyo yannyabo nsabukkirize nkwagalidde ebbanga nkwagalidde ebbanga ddene ku eryotomanyi naye olaba olwaleero nange nevaamu ngenza okulaba ng'ebiseera biggwayo abazze oluvannyuma obatikka mu mmotokayo z'omwana w'omutaka ng'ombigulira ku mutwe munange ntwalira kameme maamatwalira kameme maama
kameme
yatejjuleteka ku kameme maama
kameme
Nze tonswa kambali la kameme mama
Kameme kajua
kwa kameme kajua Sama nyamu teki kameme mama
Kameme
Kanja zike seno banyabo aino musajja nataina Kuba esimbi no musajja bintu bikulu byenzize natokutangaza Esimbi no musajja bintu bikulu byenzize natokutangaza Mwabawoza siringi bwe bulamu lituko kukujolonza balongo Malala zibasuza bwana kukubona sibe mikuku nayo tabangi Ate siringi bwe kusanga bwe kudibaka kogezo kujiraga Chitange chansoni ande sama kaka miyamiasa Nengenda nekateyo mwino jenko zumu simbi ninkamala Na yama sanyu ganjavuli na mungutima nentuko kujuli rata inasente Tesika mukaka buja kutama Machala wanange sivaduli na Mwangu mwafu no manjiriwa Ngoi na masanyu wako Simi langu sacha utakatikwa Kwa yefu makono miwangula Kulidolu wambo mobi katika ndukule Kwa yefu makono miwangula Kulidolu wambo mobi katika ndukule
Club Banga, mixed by DJ 8256 from